gotinstrumentals.com.
Fanya tabiti, kifanya dhambi, merushangwa ka miti, mi ule mse, nimekoka ka mti, mini black, nimefeka umtiti, siwezi blaze, fata banya mafisi, na yoreba, napendaga graffiti, mega city, na jomana naisifu, aye, yeah, yeah. Fanya tabiti, kifanya dhambi, merushangwa ka miti, mi ule mse, nimekoka ka mti, mini black, nimefeka umtiti, siwezi blaze, fata banya mafisi, na yoreba, napendaga graffiti, mega city, na jomana naisifu, yeah. Wala tuko fiti uliza mse, takwambia si ni chizi uliza dem, takwambia mi ni mtriki, ziki na yondena leta riziki, liza sizi kuna shika kafriki mafame na, meki na kama siafu kugawa na, wana kambe pagama hasa na, na kukwetu perfecto, aye. Liza talando, liza naka na kumfako wa fiti, ulize vile wana happy na mimi watu wa jam, yo dunda tunafika jifanya yo, utatoka tenjea kitoko sjali, uzi vitu kuhappen security, tunashitoma karao, tutaki juwa jisi sino baby, aye. Fanya dhabiti, nkifanya dhambi, narushanga kwa miti, mi ule mse, nimekauka kwa mti, mini black, nimefeka mtiti, siweze blitz, hata benya mafisi, na yoreba, napendaga graffiti, mega city, na jomana na isi, radhi, wo. Fanya dhabiti, nkifanya dhambi, narushanga kwa miti, mi ule mse, nimekauka kwa mti, mini black, nimefeka mtiti, siweze blitz, hata benya mafisi, na yoreba, napendaga graffiti, mega city, na jomana na isi, ha. Leto saliti ni CBD, hatutaki filisi, so mind your business, sikuwe mtu idol, fata advista kufakwa ma scandal, fika flati, utarevis kefiti, kichoka sana, ruti taka ni tiki, repression precedes, ka 254, tuna mablas kibao, events, nazo mapresu tuna side, tuna ma artista, vizijo apa, izi zingine nda google chapata, fika kericho, drop lamu na uvuke malindi, panda tadika uvuke mandera, mikasa sukasa, badbado meweza na siku jijote, libidi metaja, brother, brother, ha, wow. Fanya dhabiti, kifanya dhambi, narushanga kwa miti, mi ule mse, nimekauka kwa mti, mini black, nimefeka mtiti, siwezi blaze, hata banya mafisi, na yoreba, napendaga graffiti, mega city, na jomana na isifu, aye, mega society, aye. Fanya dhabiti, kifanya dhambi, narushanga kwa miti, mi ule mse, nimekauka kwa mti, mini black, nimefeka mtiti, siwezi blaze, hata banya mafisi, na yoreba, napendaga graffiti, mega city, na jomana na isifu, aye. Vegas the city, sitaje lago, sita kwa reba mbiti, fikasha be, kisho vuke langa, kampe vetu juo, wadi ni nini, tunasiki leye lini, kampano haifiki ligi, tisisini, mabisi, romodo si, katu Nelson Mandela, FYI, tunarispe my elders, marasa na, omejaka Jamaica, rada nazo ni below the sea level, FYI, tunarispe my elders, yeah, ha. Toshimu Rabana, Sato Sande na Freddy Kanisa, wote wote kusalina mubaya, kusaidiana, yeni umoja, ndo rada na Vegas fire, zi zingine malaya, kuprove self, skuji chocha vipaya, ha. Hai, kwanu napenda nini mafame je ii Klabu tunaze kichapo na sesu na stroll milimani Dosi takangi tafuta majani Koto shoot na yo tafuta kambrende Posta kilini zifanye ziweze Kisha kilala na kurundo mwewe Bra, ya, hey. Fanya dhabiti, kifanya dhambi, narushangwa kwa miti, mi ule mse, nimekauka kwa mti, mini black, nimefeka mtiti, siweze blaze, hata banya mafisi, na yo reba napendaga graffiti, bra, ya, Fanya dhabiti, kifanya dhambi, narushanga kwa miti, mi ule mse, nimekauka kwa mti, mini black, nimefeka mtiti, siweze blaze, hata banya mafisi, na yo reba napendaga graffiti, mega city, na jomana na isi, ha, show, Lagos, hai, Vegas the city, Lando, ha, Shot, bitch, fight, bitch, nigga, yeah, yeah.